ckmusicpromos.com.
Yebo, yes I. Duri muri yari.
Ah, ya man.
We. Yebo. Jaja. Uker neck.
Kimago.
It's King Natch on the beat for you. Ah.
Nari tiara mumaganizo. Aye. Aye lo si kuchiti. Sini lipena ni nari mairo. Sono sini lipa mwamba.
Aye 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 aye.
Dream to reality. 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 Dreams to reality. Dreams to reality. Dreams to reality. Dreams to reality.
Nalirota vya madola na femu na majila. Panomba yari hila ni nebo neo kila. Brother Terence me going don't say show ben so kosh. Yari bibira machushi diva furu morosh. Para moe mwe nevyo mpange ntaka. Na fikafe na batutu mnyo kuchila panchaka. Apa ya fiko kuromba change nishi mumbo. Uku wombe show kutala lapa kuno mwambo. From dreams to reality. Na lepisha mo hit song izari rarity. Life, yale ndoza paji semu gravity. No mana vichinja from
dreams to reality.
Sinilipena ni nari mairo.
Sono sinilipa mwamba.
Dreams to reality. 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 Dreams to reality.
Para pantu nari mairo te pondire lo ninsele. Fia kule spenda lo sekari kwa tikasela. Soba lenji tonare pofira kwa tikansela. Tuari churi la kashita kari kwa tikasela. It's my time kuchitika so I'm grinding. Nimbuwa ninjuposa na mubaisin. Fimo nda shtif ponya kumakasa wa ume. Chine tine tamba kikumakasa. Pande ikala life intu nare rota kutulo. Meso survive anga jeke yari kawo kutulo. Kuna yari lila kusalula twalalalala. Cut a long story short.
Dreams to reality.
Siniripena ni nari mairo.
Sono siniripa mwamba.
Dreams to reality. 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 Dreams to reality.
Selomero Shom Lolo
KND
Tuba Cafea Lolo
Records
Mr. Matthews Arquist Afti Precious Time Lord, Mr. KK, Ela Nathan Nadop, Pasco Pasco, Buka Genilo, this one is J, Double Size Size.
CKMusicPromos.com.
King Natchy. King Natchy Beats.